siamini. Atanikubali.
Alikufuali odedi kaburini. Akanikomboa jo, cheki mimi. Ananinua kila siku nikiwa chini. Tabaki muamini jo, wewe tini.
So Mr. Seed, mini mseni na tatu. Wacha threesome shakata watatu. So wangi sadaka nini baiki atu. Ata saru alidai nitabwanya. Missy Charlie, wambie Missy Charlie. Missy Charlie, Missy Charlie. Missy Charlie, wambie Missy Charlie.
Usijali kade usijali sikude na kupenda we usijali usijali kade usijali mzote ataosha we usijali nikasikia hata imeandikwa kwa Bible yule David alikuwa mbaya python aliwachukua chukua mabibi za kade lakini bado Mungu naye akamsamehe zako ni kidogo ni kidogo shida zako ni kidogo ni kidogo dhambi zako ni kidogo ni kidogo ni kidogo kidogo.
Praise to the Lord, is it a me and a vanity? Praise to the Lord, if you pray it and a vanity. Praise to the Lord, is this so to not kill it? He could go, can't be on it and it. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, Missy Charlie, say. Missy Charlie, one be Missy Charlie.
Usijali kade usijali sakude na kupenda we usijali usijali kade usijali mzote ataosha we usijali.
Oh God, afanye nini na mimi mse wa dhambi ka mimi nifanye ni ya mimi atanikubali
zako ni kidogo ni kidogo shida zako ni kidogo ni kidogo dhambi zako ni kidogo ni kidogo we ni kidogo.
Hati praise to the Lord, is it a me and a vanity? Praise to the Lord, if you pray it and a vanity. Praise to the Lord, if this soul to not kill it. He could go, can they on it, I'll it. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, say, Missy Charlie, say. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie,
yeah. Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Sakude na kupenda we. Missy Charlie, Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Na mizote ataosha we. Missy Charlie.
Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, Missy Charlie, say. Missy Charlie, one be Missy Charlie. Missy Charlie, yeah.
Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Sakude na kupenda we. Missy Charlie, Missy Charlie, kade, Missy Charlie. Na mizote ataosha we. Missy Charlie.
Awa jogana
zako ni kidogo ni kidogo shida zako ni kidogo